zaabwa temaga n'amaziri omwewagule wajibe bonjunyanzo byokukutamba nawuguka pocha n'ebiwundu mukuna mukubezawo nagwezidamu ate z'okwononkuna gye n'okuyita ndaja nanfa tunya n'okula mpita gwe bwowuna paana oli mubiri gwange weegezamu ze wafitinga show gye kyange emisuwa mponya obulumi bovawo n'ogenda gwe siba omusayi papiirirodde binuma hana godayi panika mu bbanga fula balafrayi gye kyange emisuwa nzeko obulumi bovawo n'ogenda gwe siba omusayi papiirirodde binuma hana godayi panika mu bbanga fula balafrayi kuyita kyabbeeyi nkuyita matiri bona golinju yakalina kimuli kyalooza kiwunyawunya buli obuwoowo owunyo singa nakaloosa nzezimanye obanga nageza nze n'ebiroto gye ndi bintiisa simanye olunaku natuusa yitayo owoona gye kyange emisuwa mponya obulumi bovawo n'ogenda gwe siba omusayi papiirirodde binuma hana godayi panika mu bbanga vula balafrayi gye kyange emisuwa nzeko obulumi bovawo n'ogenda gwe siba omusayi papiirirodde binuma hana godayi panika mu bbanga vula balafrayi telyali kundesa gwe kabani gwe ndiire ku omutuufu nga gwe ziti ntwalani siva nze kugwa gwe mmanyi nakyo nako wabafa ku modo zamaani nze nyambadunge mazitani oli muyembe mba onumpeza amakoona kirabo gye nnafunaero ntuuko nsaana kawoomera oli kyakulya juisi nsaali nze ndi watuufu omutuufu gwe nnina kebenkuba fereke kaseetaaga kasana nonononono gye kyange emisuwa mponya obulumi bovawo n'ogenda gwe siba omusayi papiirirodde binuma hana godayi panika mu bbanga fula balafrayi gye kyange emisuwa nzeko obulumi bovawo n'ogenda gwe siba omusayi papiirirodde binuma hana godayi panika mu bbanga fula balafrayi ezuulo z'omugwana omungu yassamu ono onamanya omugwana balala biwero onanjogerera obugambo obuw'omutamutam bebeye onangabirira kutuzo tumponye nyonta zamuzambebe mukwano ndoga bobanga tondoga golabi kunzira nzinyungira foggy kingdom walidi lili kusuja misabisaivo show Show.